ngempela ngefuna imali sekuzokuvukula akade ngihebeza nisho nina nithatha ikanda lingitshela okwalo letha amabhubho mawashabalala ayi noma kuyenyuka ngisoze ngahlitha olukusukela kudala sikhandi nahamba masipho sami akumthatha umfaka entweni isimo siyafakaza sengihleze ngicabanga ixesha lyanyakazi inhliziyo yabalaba ixesha
Ixesha elabantu alifani.